Hoyala, Intayga siyo ina turin dheer lagugu takeyo inteen casa dhex qaada ka run toora gaalnimo ninka teeb garaace bulshada talala weydaarshay etago ogohoodii jaree taxarugow diiday talabiibna taarka ugu xidhayuna tallaabaya tusma lagama dhowraaya iyo meel tigaad badane Tobia inu se chiba nidin tu salayne Tima amsleti hiseyo toshka ushidayo Tarayd ki islam ku jaro tumbada ugoane Tafara rugmo ye wahkale muna sotarine Tendadi iblis bu galo watik rekaniye Kataba bulshaysto bulshada tosawanidi Inkastoo tolka sheegtayo tirada raskina ama oo tolaayay dhahu qayla ku tabiyo tawxiidku ruuxu ka jabay tirsimaad malahe afarta taxshiir iyo rasaaste dhiyan ridayde tayadiisu waa maada aan soo tijaabsanayde Todoba tankiilan ka dhigay waa tabtan rabaye tiradiisu way dheertoho looma taageelo dhe dafantoob xumbuuso wadaa tawsna way imaane tiyantiisun buu teelayaa lagu tasoobaye tiirkiyo laftu xulay sidii tiinbaydoo kalahe oo taa hasoo yeedhi baa tacjabaysaaye tawafeeya ruuxii tagee tabka gaaliyaaye toban mirid ma taagnaadoo wuu takariyaaye taraysada ninkii qaata ee toogta madaxiisa tawabka inoo sheegayo taytal saregeyne adigoo tafiir wacan loo taga lagu saaray oo tooba iyo diin macaan tababarkeed qaatay oo tiriga iimaanka iyo tamar shidalaysta togcadaaba lama tiin badiyo tubihi nareede togcadaaba lama tiin badiyo tubihi nareede mahmaatu weyn baa jirtood wada taqanaane dhagax tuujin iyo taabashada waa iskaaga tage nimankii takooran jiree la iska tedayay in takbiirta loo qaado taajna loo geliyo timirtiina loo miiso tanagya loo buxo oo daba taxaashtaani waa tahluginiye nimanka taraankii kufriga tiishka marinaya ee tareenadaadii kore taayirada haysta tifta iyo waxaa noogu tiran qalinta wadeede tifta iyo waxaa noogu tiran qalinta wadeede toga ahaataba kolay tangiba mariye tacabkoodii baabay kuwii galka tuugsadaaye waxba gabaygu yuu ila tagina wantambilayaaye tiirayadiina arlada looga tagayaaye tawba idin furan hadda tala maqlaysaane tudhidiya naseexada haddaa tabsan kari weydo oo tacadigaad geysateen weli ku tamayso toobal caariisi u gala haydu toosado toobal caa ريسي وقالا هيدن توصلوا.